Ukufakela phambili ukhumbule muva lokhu yangilindile themba lami umuzakele mende ukhumbule muva lokhu yangilindile themba lami umuzakele phambili Ubuyele muva uyofika ngilindile themba lami Bela wena wangishiya ngisathanda Ngisafisa okuhle nawe Ngathi ngiyabheka usekho empilweni yami Wena ngiyazi wadlala abangani Wena ngiyazi wadlalo anti bakho Wena ngiyazi wadlalo gogo bakho Betshela ukuthi mina awuthunyelwa kundale Wena ngiyazi wadlala abangani Wena ngiyazi wadlalo anti bakho Wena ngiyazi wadlalo gogo bakho Betshela ukuthi mina awuthunyelwa kundale Noma ngaba uthunyelwa kundale Loka kusho Nelukane lengomuntu ngamthandi Noma ngaba uthunyelwa kundani Cha kusho ukuthi Nelukane lengomuntu ngamthandi Oh hi wethe Oh hi wethe Oh hi wethe
Yebo ngizwile mntana nomuntu uthi awuhleli kahle emendweni wobuya phela sithanda sami hawu nginangaze ngixabane nawe Yebo ngizwile mntana nomuntu uthi awuhleli kahle emendweni wobuya phela sithanda sami nginangaze ngixabane nawe usakhumbula Sakhumbula thonono ngifundisa ukabula wewe wathi sofa silahlane nawe Sakhumbula dali wami Sakhumbula thonono ngifundisa ukabula wewe wathi sofa silahlane nawe Wethemba lamphilela wena Wethemba lamphilela wena mina Wobuya phela umendo mawethu Uthando lwakho lusebona kahle Wethemba lamphilela wena Wethemba lamphilela wena mina Wobuya phela umendo mawethu Uthando lwakho lusebona kahle
Oh hi wethemba Oh hi wethemba
Oh, I wait.
Oh, Highwayman.